music.
Yeah, yeah, yeah. Oh, no, no, no.
Nadia, Alex, yeah, yeah, on the beat.
Jamani mimi na baby wangu, ni ukweli wangu si tunapendana sana. Mimi na baby wangu, kuna time na sisi tunagombana sana. Mwenzenu mimi na baby wangu, hatuko perfect. Jamani mimi na baby wangu, mambo wazi wazi, yeah. Sometimes tunanuniana, sometimes tunachekeana, sometimes tunatishia.
Give me.